Black Market Records.
Yoyona.
Kwa majina ni yani?
Tunakujua.
We waka waka.
Waka.
Ongezeke mbo mishalewa. Bogi mzima pisha pewa. Ongeza tembo mishalewa. Bogi mzima pisha pewa. Chikuwezi, ebu jionyeshe tu. Thing of my life, making memories with my crew. Lazima tujispoil, savings angu nita spend. Na kauna nipenda sana, sipa still can send. No trouble, wacha zika mtapo. You only live once, so stress with a kind of twende. Ongeza tembo mishalewa. Bogi mzima pisha pewa. Ongeza tembo mishalewa. Bogi mzima pisha pewa.
La la la, leo hakuna kulala. Pati usiku na mchana. Ulalala, salaton waka waka tupebanga. Ulalala, we ongeza.
Ongeza mkomboti, kwa sherehe sikosi. Makelele kwa ploti, hapa leo sitoki.
Hapa ni pati, we ongeza pia. Na utakongewa, ukilewa uzime.
Jibame!
Tembo mishalewa. Bogi mzima pisha pewa. Ongeza tembo mishalewa. Bogi mzima pisha pewa.